Waliwo bye bakugamba baby, nze kyemmanyi bye bikuziba amaaso. Tokyampulira, tokyannesiga, laba ogitaddemu ebikwanso. Aboogedde boogedde bingi, baagala tukyawagane. Balaba bubi be tuba babiri, basaba twawukane. Songa ate nze nkwekutte, n'omutima mulwadde gwatonesudde. Girl I know, yes I know you know. Girl I miss you every day.
Kakwabili na kudata, omutima kulye yogwejo sura. Kama mchana kama mbura. Oh, 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 oh. Kakwabili na kudata, omutima kulye yogwejo sura. Kama mchana kama mbura.
Nyabonze tombo nyabonya, amazima nze sakwagala kumbonyabonya. Dia mukwano nyabola banze tombo nyabonya, amazima nze sakwagala kumbonyabonya. Ogana buli kyenkuwa mu mutima omulungi, songa omukwano gwe nina nze kyoli mungi. Eno omukwano gwange otwala sinsonga, nga tomukwano gwe kuwa gwe tegusangika. Nyabonze tombo nyabonya, amazima nze sakwagala kumbonyabonya. Dia mukwano nyabola banze tombo nyabonya, amazima nze sakwagala kumbonyabonya.
Nakwabili na kudata, omutima kulye yogwejo sura. Kama mchana kama mbura. Nakwabili na kudata, omutima kulye yogwejo sura. Kama mchana kama mbura.
Sobede nange, labi ntabude nange. Chakuno nyalaji, nkusike kakapani. Njagala kubela nawe, njagala kusula nawe. Laba tete kanyaki kitanyo ulamu nange. Bela watiso usavise kuhulamu wange. Njagala kutwale wango fuke mchala wange. Mami kuliliza osangula maziga gange. Na uliliza bigamba kwe mchala wange.
Na kwa mini na kudata, omutima kulye yogwejo sura. Kama mchana kama mbura.
Bagala tuchawagane.
Baba bubi betu baba bini.
Basaba chawagane. Siungati zeke kute. No muti mambu rende guatone sute. Girl I know, yes I know you know. Girl I miss you every day.
Kama mchana kama mbura.
Yeyo jo sura.